Jewe Yesu yanguze Jewe Yesu yanjeneza
Jewe Yesu yanguze Jewe Yesu yanjeneza Jewe Yesu yanjieneza
Nimba mumba natuongami Nuko jewe yanjieneza
Nimba mumba natuongami Nuko jewe yanjieneza Nimba mumba natuongami Nuko jewe yanjieneza
Nawe niba kubaza
Ikuchimora nikishimo
Nawe uzabagire
Yesu wanjieneza
Nawe niba kubaza
Ikuchinuzu ya mahoro
Nawe uzabagire
Yesu wanjieneza
Nawe niba babasa
Ikuchimora nikishimo
Nawe
Yesu wanjieneza
Nawe niba babasa
Ikuchinuzu ya mahoro
Nawe uzabagire
Yesu wanjieneza
Zahora mbuga natuongami Kuko njewe yanjieneza
Zahora mbuga natuongami Kuko njewe yanjieneza
Yapfuye urupfu rubikugaje kimwe mu byiza Yesu yagiriye
Yapfuye urupfu rubikugaje kimwe mu byiza Yesu yagiriye
Nawe niba kubaza
Ikuchimora nikishimo
Nawe uzabagire
Yesu wangiriye neza
Nawe niba kubaza
Ikuchinuzu ya mahoro
Nawe uzabagire
Yesu wangiriye neza
Nawe niba babasa
Ikuchimora nikishimo
Nawe uzabagire
Yesu wangiriye neza
Nawe niba babasa
Ikuchinuzu ya mahoro
Nawe uzabagire
Yesu wangiriye neza
Chechekanamba Zavugi ibyiza Yesu yagiriye
Jewe sinza chechekanamba Zavugi ibyiza Yesu yagiriye
Jewe sinza chechekanamba Zavugi ibyiza Yesu yagiriye
Jewe sinza chechekanamba Zavugi biza Yesu yagiriye
Yatanze ubugingo bwe kubwanjye Acunguza amaraso y'igiciro
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 Nawe niba kubaza
Ikuchimora nikishimo
Nawe uzabagire
Yesu wangiriye neza
Nawe niwa kubaza
Nikuchinuzu ya mahoro
Nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza
Nawe niwa babaza
Nikuchimora nibishimo
Nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza
Nawe niwa babaza
Nikuchinuzu ya mahoro
Nawe uzababwire
Yesu wangiriye neza
Yesu wangiriye
Yesu wangiriye neza
Yesu wangiriye neza wewe
Yesu wangiriye neza
Nukuri nukuri ni Yesu
Yesu wangiriye neza
Nta wundi ni wewe
Yesu wangiriye neza